Kandekele she Yesu yo,
tamwa kandekele she, tamwa kandekele she, tamwa kandekele she, tamwa kandekele
she, tamwa kandekele she,
tamwa kandekele she, tamwa kandekele she. Tamwa kandekeleshe,
shiwile mutalibemba, mwatile mukambana. Tamwa kandekeleshe, tamwa kandekeleshe, abaikala kumu. Batila osana uliwe Yesweyo, ah uliwa muya ya ya, muliba atine baya we,
muliba muya ya ya, muliba muya ya
ya,
muliba muya ya ya. Lesani mwe, tatari mwe, lesani mwe, tatani mwe.
Oh, lesani mwe,
lesani mwe, tatari mwe, lesani mwe, tatari mwe, mwe bantu. Tatanimwe mwebansunga
Nangu bantuke Nangu bankane Niwe
Lesanimwe Tatanimwe
Atuimbe Lesanimwe yo 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 Atatanimwe
Tatanimwe Lesanimwe, tatanimwe.